waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali barack obama ayaa sheegay inuu xirayo xerada maraykanka ee guantanamo bay oo ku tal jasiiradda kuuba madaxweynaha ayaa sheegay in xiridda xeradan ay soo afjarayso jabtar taariikhiya oo maraykanku leeyahay
when i talk to other world leaders they bring up the fact that guantanamo is not resolved moreover keeping this facility open
markaan la hadlayo madaxda kale ee adduunka waxay igu soo qaadaan xaqiiqda ah inaanan weli guantanamo xal u helin midda kale in xeradan furan tahay waxay liddi ku tahay qayimkeenna waxay wiiqaysaa sida adduunka nalooga arko waxay boog ku tahay rikoorkeenna weyn ee ah inaanu nahay dad ilaaliya shuruucda xabsigan ayaa laga furay kuuba 14 sano ka hor kadib september 11 iyadoo looga dan lahaa in lagu hayo laguna waraysto dadka loo arko inay khatar ku yihiin ammaanka maraykanka laakiin mr obama ayaa sheegay in ka sakow in furitaanka xeradan ay liddi ku tahay qayimka maraykanka in sidoo kale ay culays xagga maaliyadda ku hayso militariga maraykanka maraykanka ayaa ku qarash gareeyey ku dhowaad 450 milyan oo dollar sanadkii lasoo dhaafay oo keliya si xeradan ay u shaqayso haddana inkastoo aan faahfaahin weyn laga bixin madaxweynaha maraykanka ayaa hindisaya 13 goobood oo ay dhici karto in maxaabiista lagu wareejiyo kuwaas oo ku yaala gudaha dalka maraykanka mr obama ayaa shaacin xarumahaasi aana mid gooniya u doodin ama taageerin wuxuuse qiray inay jirto mucaaradad weyn oo looga soo horjeedo xiridda xeradan qorshaha obama ayay tahay inuu ansixiyo kongareska oo xisbiga jamhuuriga uu aqlabiyadiisa hadda haysto waxayna u badan tahay inaysan fikraddaasi la dhicin hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka oo isagu xisbiga jamhuuriga ka soo jeeda Mitch McConnell ayaa niyad wanaagsan aan ka muujin
We'll review President Obama's plan but since it includes bringing dangerous terrorists to facilities in US communities he should know that the bipartisan will of Congress has already been expressed
waanu eegaynaa qorshaha madaxweynaha laakiin maadaama qorshahan ay qayb ka tahay in argagixiso khatar ah la keeno dalka gudihiisa waa inuu garowsado inuu jiro rabitaan labada xisbiba ay isku waafaqsan yihiin oo ay hore ugu muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan hindisahaasi laakiin mr obama ayaa dejiyey dadweynaha maraykanka
a lot of the american public are worried about terrorism and in their mind the notion of having terrorists held in the United States rather than
qaar badan oo kamida dadweynaha Ameerikanku waxay ka walaacsan yihiin argagixisada maskaxdooda waxaa ku jira in argagixiso lagu hayo dalka gudihiisa intii lagu hayn lahaa dibadda ay tahay arrin cabsile laakiin fariintayda waxaa qayb ka ah inaan u sheego dadka inaan haddaba dalka gudihiisa ku hayno argagixiso khatara waxaanu ku xukunay xabsi abada waana maaraynay haddaba dad badan oo adduunka xerada waxay astaan ugu tahay nidaam xabsi arxan darro ah oo sannado badan soo socday oo maraykanka eedo badan oo jirdil ah loogu soo jeediyey mosambeg oo hore ugu xirnaa xerada guantanamo bay ayaa telefishinka aljasiira u sheegay inuu soo dhoweynayo xeridda guantanamo bay laakiin wuxuu intaa ku daray in xataa haddii maxaabiista guantanamo bay la geeyo xeryo ku yaal maraykanka gudihiisa uusan fahamsanayn sida maraykanku uu ka yeelayo maxaabiistaasi
the problem they're going to face is that most of these guys if not all have claimed that they have been tortured and the senate report on torture came out last year
dibka jira wuxuu yahay in inta badan maxaabiista ama kulligood ay ku doodayaan in la jirdilay warbixin ka soo baxday sanadka sanadkii la soo dhaafayna waxaa lagu sheegay in qaar ka mida lagu jirdilay biyo la quusiyey iyo tacadiyo kale oo xunxun markii cadeymahaas la geeyo dalka gudihiisa maxay samaynayaan ma waxay dib u qorayaan dastuurka dalka oo mamnuucayay jirdil mise waxay raacayaan sharciga oo way sii daynayaan maxaabiistaasi saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in ku dhowaad 35 maxaabiisa oo ku jira guantanamo bay laga saari doono lana geyn doono dalal kale sanadkan gudihiisa iyadoo markaas ay ku harayaan oo keliya in ka yar 60 qof xeridda xeradan ayaa ahayd mid ka mida ballamihii u horreeyey ee uu qaado mr obama intuu ololaha ugu jiray madaxweynenimada 2008 haddana waxay noqonaysaa tii ugu dambeysay ee uu fuliyo sanadkii u dambeeyey ee madaxweynenimada ayuu barack obama sheegay inuusan doonayn inuu arrintan u daayo qofka ku xiga ee xukunka qabanaya sanadka soo socda wuxuu ka fakarayaa inuu ku xiro xeradan amar madaxweyne haddii kongareesku uu ansixin waayo hindisahan laakiin waxaa dhici karta in maxkamad lala aado haddii uu taas isku dayo waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo SBS radio app. Booqo sbs.com.au/somali.